Magufuli babala, Josephu babala, Johnny Pombe babala, Magu babala, Bashiru babala, Majaliwa babala, Masamia mamala, CCM uchamala. Kona kwa kona chocho tu chocho, kwa wakubwa paka watoto, Magu anazidi pamba moto, wapinzani matumbo joto. Mechoka eti mnataka lala, wapinzani watatuzidi, wataweza huu muziki. Satuende kisambu gile sambamba, Magwa nazidi bamba, tafufua na viwanda, ndege zetu tunapanda . Wataweza kweli kushindana nasi? Hata wakiungana matusi kututukana. Magufuli babala, Josephu babala, Johnny Pombe babala, Magu babala, Mangula babalao, Pole Pole babalao, Masamia mamalao, CCM uchamalao. Ati mselema, ati chaselema, wananchi wamesema, tunashinda tena. Waliza ni kura mseleleko,
tunakwepa.
Watabaki masono neko,
tunawacheka.
Kwanza kujagati, nikupe mikakati, amelete mwindo kasi, barabara juu na kati. Shule za kata
ni bure,
sekondari
ni bure,
hospitali
ni bure,
kwa wazee
ni bure.
Sisi tushinda tena, sisi tuseme shinda tena, Magu anashinda tena, Magu anashinda tena, Samia anashinda tena, Mama Samia anashinda tena, sisi tushinda tena, sisi tuseme shinda tena.
Magufuli babala, Josephu babala, Johnny Pombe babala, Magu babalao, Makonda babalao, Makiembe babalao, Kigwangala babalao, CCM uchamalao.
Tuka ukipanda na ile shate na vua,
acha uongo.
Tuka ukipanda na ile bukta na vua,
acha uongo.
Jambani na vua,
acha uongo.
Mama na vua,
acha uongo.
Mwesenu na vua,
acha uongo. Kuna Basata,
Kasi na piga yote,
uwezi.
Una piga yote,
uwezi.
Magu na piga yote,
uwezi.
Masamia na piga yote,
uwezi.
Wabunge na piga yote,
uwezi.
Madiwani na piga yote,
uwezi.
Wajumbe na piga yote,
uwezi.
Wenye kiti na piga yote,
uwezi.